ndaririmbira
Uwiteka kuko yanesheje bitangaje
Baragaze
Baragaze zirambaye
Narugamba
Narugamba
Imbaraga zitwara zibonye nafsi nafsi
Gideoni urugamba uko yarwanaga n'abamidiya
abatsinda
abatsinda
akoresheje
ibi binini muri aranesha
Gideoni urugamba yarabikoze Igihe nari mu bibazo bikomeye Igihe nabonaga imbere yanjye ntazira mwami Ni wowe wanambaye, ni wowe wanyishije Sindi ukuboko kwawe kwaturutse Sindi ukuboko kwawe kwaturutse Mami we, nabonye ubikora
Agiye kugenda ati simba size mwenyine Ahubwo ndamuherereza umufasha
Nimuhumure dufite utureberera Kandi twitayeho n'urukundo rwiciwe
Ariko arakomeza kugira ngo njye nawe tubone ubugingo